Kugina mbara zazago musubirizo Nabonaga kwambuka ari urizo Isoko indirimbo yari yarakamye Umurabu kambwira ko waneranye Erega nubwo nakubonaga waruhari Ahubwo nuko nari naguye isari Mana wanjye